Nibambe mtazecho
Nibambe
Nibambe
nesandla
Nibambe nesandla Ngishindisibo
Ngishindisibo
Nibambe mtazecho
Nibambe
Nibambe nesandla
Nibambe
nesandla Ngishindisibo
Nibambe
mtazecho
Nibambe
Nibambe nesandla
Nibambe
nesandla Ngishindisibo
Yenza
ushinje isibongo sakho ubize sami
Yenza
ushinje isibongo sakho ubize sami
Yenza
ushinje isibongo sakho ubize sami Ngibambe mtakwethu
Ngibambe
sandla Ushinje isibongo Hello shot in passing
Hello shot in passing
Kodwa sizoshada
Sizoshada
Owa 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 Ngizwe
uthando
Njengoba shada mntazenze
Njengoba shada mntazenze
Sizoshada
Sizoshada
Owa 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 Ngizwe
uthando
Ngifuna ukuthi mhlase ungishiya nje Ngifuna ukuthi mhlase ungishiya nje Uhambe ngoba ushiya bakho Sanse
uthande
Ngifuna ukuthi mhlase hlukana Nibambe mtakwethu
Nibambe
nesandla
Nibambe
nesandla
Nibambe
mtakwethu
Nibambe
nesandla
Nibambe nesandla
Nibambe mtakwethu
Nibambe
nesandla
Nibambe
nesandla Nibambe mtakwethu
Nibambe
nesandla
Nibambe nesandla
Ngishinje isibongo sakho Ubize sami
Yenza ushinje isibongo sakho